a bitch. Pull up, pull it up, when I wanna.
Yeah, the thing go dog.
Alex again. Yeah, man. Hey, you can land.
I'm a say universe. Put your mic on my verse.
In the Nagana, so I'm a fan of the Oka Pogetsa. Look and delete. Kaya pa WhatsApp, who matches a Akufuta in the city Chedwa. Look and delete. Makai Amatama, what's the feeler? Gati Ali Linda Lama. Look and delete. My bed is a porter. So the pope, Akumai Pogetsa, Jonda. Look and delete. Look and delete. Kusa melendi na block and delete. Zanga zilembe unaziona kwa biliti. Nima ya tsamoto kosa yuza chibiliti. Ya man. Sindi pembe za mundu ni maja kwa tu. Gadi nda kuhika bloko usafike kwa tu. Siku di ndilo ipa kali duelatu. Kukuma vuto siji tangela kali duelatu. Kuma uve tete. Kuno ndi kundunda uve tete. Gadi nyimbo ya kuboa ucho tete. Mwambata mimba hule ucho tete. Iwe ya man. Ini nakana zo pembe za mafano. Look and delete. Kaya pa WhatsApp umacheza akufuta ineo sidi chedwa. Look and delete. Makai amatama, ozi fila. Gati Ali Linda Lama. Look and delete. My baby to poda. Zozi popa kumai brackets and jonda. Look and delete.
Hello Jen, di mafuna tilinke. Wandi pasa namba yako last weekend. Chakwa ndi kondifika ko next week.
Yeah, usa wande la si alimala sali weekend.
Lize B, mafana mazi popa popa. Hai kumudi kila mpako topa topa. Uka mutoka ama kwana ama chulu sama tama takukana.
Kukuse ya mbuyo nani sana.
I feel no dance. Opanda no dance. Achina jena za kuchesa mamu sila basi. Kusia so kuchila basi.
Inenda kana zo pembe za mafano. Tioka pregeta. Block and delete. Kaya pa WhatsApp umacheza akufuta ineo sindi chedwa. Block and delete. Makai amatama ozifila. Gati Ali Linda Lama. Block and delete. My baby to poda. So zipopa kumai pregeta jonda. Block and delete.
Kuma uve tete. Kuno ndi kundunda uve tete. Gati nyimbo ya kuboa ucho tete. Mwambata mimba hule ucho tete. Iwe ya man.
You feel no dance. Opanda no dance. Ajena jena za kuchesa mamu sila basi. Kusia so kuchila basi.
Inenda kana zo pembe za mafano. Tioka pregeta. Block and delete. Kaya pa WhatsApp umacheza akufuta ineo sidi chedwa. Block and delete. Makai amatama ozifila. Gati Ali Linda Lama. Block and delete. My baby to poda. So zipopa kumai pregeta jonda. Block and delete.
A bit.